ShankySupplier.com.
Booms. Mzuri umeshona Baby Mary City Mary Toto mzuri umenona Mary 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 Jam Toto mzuri unanga Kweli wewe nikifa Mina pendo kitembea You are my beautiful I love you You are my beautiful I need you Mary Mary
Wala usijali Nitakupa mlembo nelewe Iyo mana napambana kila kukicha Sina muda wa kupumzika Napambana baka jasho linanitoka Ili nikutunze wangu malaika
Wewe peke Moyoni umeniweza Nishaacha maseke Mimi kwako nishafika
Yani kuna muda Uwa nawaza sana Ukija kuondoka Nimwezako maumivu nyanga nyanga
You are my beautiful I love you You are my beautiful
Supply.com
on the mix.